Russian MC ufisadi tukila punch ata hizi na guarantee rhymes zangu tempe tutache na wazidi kwa IQ shahidi Farid Kubanda vipi anko baba tunda na Juma Mchopanga hiswa dithi ya chinu wa chebe na saka yonsa wanasifu bata kwa tempo za kwasa kwasa walo acha tizi waka waka mbisho ngasa mina komba pesa zote na sepa kama loasa Woni mwashusha bamaga hip hop ina wigo mpano siseme tuipu arachuga ngara mtoni was my hood What? Mchongu skezi swaga walaini kama mafuta na nyonya kale digaga jay rider nyonga biti kakiuno cha yondo sister mindo mtoto wa Jakaya dikulu unapiga chata hakuno tata mbarataka mama paka basata bra Gucci va supra na shona kufunga super wamepadike na kaka kwa kakimbia backstage nige mwizanga control na CD fungua nyumbe episode mpya naendeleza zisi lady all eyes on me cause I run this show I'm out of the big boss I'm proud of you kama hit track imekutachi kidole cha mwisho tu put your hands up hey kidole cha mwisho tu put your hands up hey kidole cha mwisho tu put your hands up hey kidole cha mwisho tu
wapi unakwenda hebu njoo na put your hands up hapana kukaa man come on stand up tumble away Hiko makari mwenye naipenda na ila denda Ligi na kutenga kama nuka la mpemba Rusha mikono man, rusha na migu kipenda Mkanda wikatika mini ipo saa spenda I like the way wakija, like the way hata wakienda Hata kiva kanga, bado anani bamba Na kwa mkubwa kama kidole kidole gumba Kamwiri kembamba ila nini namba Ako, benu shamba Murize Arnold madale komanda mwamba Yo man, what's up? Come on hands up Mi wakigambo, nigi wagamba Sgenda, no, usha ndoke come back Put your hands up
Use, use, minako you
No man, imecha pia,
mikara juu
Put your hands up, hands up
Idolecha mwisho juu
Put your hands up, hands up
Idolecha mwisho juu
Use,
use, minako you
No man, imecha pia,
mikara juu
Put your hands up, hands up
Idolecha mwisho juu
Put your hands up, hands up
Idolecha mwisho juu
Eti anajita nguli, sishindani na mdoli yes. Foto tapite la kwangu kigoma mwisho wa lady Backstage mnafuta, mina sali rozali Raso slap kwenye show na mwaficha hii ni atari Sikia bro, I'm double XL, try some more What's up bro, nataka bato na mi Ni aje yo, hindo geo ya ugenini siwezi kutoa draw Dakika tisini chalo, pinzani wapo slow mo Unabebwa na media power, suni tumta expire Mimbabe kama jonsino, pinzingwa na vunja kaya Mimzawa, na watocha kajia Bawa men, hip hop I use ya wapi, you a liar Ndonyi mnabishana nani ameanzisha viduku Maisha yenu mafupi, design umeme walushu Natoka September, November, amesha juja Nyosha mikono juu kama wewe ni song